exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Odala iwali kufa mambuye, pakuti iwo azati, ndalibana nako kulimbana kwa wino. Ndipo ndamaliza nchito hii. Ndilege nditsono ndipo mule mtendeni. Ndipo ikikatu kwa mundu kufaka mozi, ndipo akafachi weluso. Ino otsala kubirira ni mulungu, yekayo kuzi wa kudantosa.
flomalawchoose.com, another one.